madaxweyne Biden oo khudbadda ka jeediyay xalay fiidkii xafiiska Oval Office-ka ee ay ku shaqeeyaan madaxweyneyaasha Mareykanka ee ku dhex yaalla xarunta madaxtooyada ee aqalka cad ayaa shacabka Mareykanka ugu baaqay midnimo.
Let's remember, here in America, our unity is the most elusive of all goals right now. Nothing is more important for us now.
Midnimadu waa hadafka ugu adag ee guud ahaan ahdaafta la gaaro, laakiin hadda ma jiraan wax inooga muhiimsan midnimada waqtiga xaadirkan. Waanu doodi doonaa, waxna waa isku khilaafi doonaa. Taasi isma bedeli doonto, laakiin ma lumin doono xaqiiqada cidda aan nahay Mareykan ahaan. Madaxweyne Joe Biden waxa uu ka codsaday shacabka Mareykanka in ay hoos u dhigaan heerkulka siyaasadda oo ay xasuustaan in ay daris yihiin isla markaana aysan isu ahayn cadow balse ay dhammaantood yihiin muwaadiniin Mareykan ah.
Americans want to speak to you tonight about the need for us to lower the temperature in our politics.
Walaalahayga Mareykanka ahow, waxaan rabaa inaan caawa idinkala hadlo sida loogu baahan yahay in aan heerkulka siyaasadda hoos u dhigno oo aan xusuusanno in aan iskhilaafsanaan karno balse aanu isu ahayn dad cadow ah. Daris baynu nahay, saaxiib baynu nahay, shaqo wadaag ayaan nahay, waxaan nahay muwaadiniin, iyo tan ugu muhiimsan oo ah inaanu wada nahay dad Mareykan ah. Waa in aan isgarabsanaa, waa in aan isgarab istaagnaa. Biden wuxuu sheegay in uu habeenkii Sabtida uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynihii hore saacado yar kadib markii dhegta laga dhaawacay weerarkaas oo ay hay-adaha Mareykanka ku sheegeen isku day dil oo ka dhan ahaa madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. Wuxuu intaasi ku diray in Trump uu wanaagsan yahay islamarkaana uu ka soo bogsanayo dhaawacii soo gaaray. Wuxuu kaloo sheegay in uu amray madaxda hay-adda ciidamada ilaalada qarsoon ee waardiyeeya madaxda Mareykanka inay sii xoojiyaan amniga madaxweynihii hore. Madaxweyne Biden waxa uu ku booriyay shacabka Mareykanka in aysan ku boodin gabagabada kiiskan, maadaama buu yidhi ay laamaha amniga wadaan baaritaanka ku aadan toogashadii Sabtidii gobolka Pennsylvania loogu geystay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump, taas oo uu ka soo gaaray dhaawac fudud. Madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in rabshadaha aysan meelna ugu bannaanayn Amerika.
There's no place in America for this kind of violence, for any violence ever.
Rabshadaha noocan oo kale ah boos kuma lahan America ama qalalaase kasta. Isku day dil wuxuu lid ku yahay waxa aan u taaganahay qaran ahaan iyo wax walba. Ma ahan wax aynu nahay qaran ahaan, ma ahan Mareykannimo, mana ogolaan doono in ay tani dhacdo. Dhanka kale, maalin kadib markii uu ka badbaaday isku day dil, ayuu madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump xaddii shalay gaaray magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin, halkaas oo uu maanta oo Isniin ah ka furmayo shirweynaha guud ee xisbiga jamhuuriga ee Mareykanka. Shirkan oo lasoo gabagabayn doona Khamiista ayaa waxaa lagu wadaa in si rasmi ah loogu caleemo saaro Trump murashaxnimada xisbiga jamhuuriga. Sidoo kale waxaa la filayaa in Trump uu halkaas uga dhawaaqo qofka uu u xulan doono madaxweyne ku-xigeenkiisa haddii uu doorashada soo socota ku guuleysto. Doorashada madaxtinimada Mareykanka oo dhici doonta 5th November ee sanadkan ayaa waxaa ku loolami doona madaxweynaha xilligan Joe Biden oo dimuqraadi ah iyo madaxweynihii ka horreeyey Donald Trump oo jamhuuri ah.